Gucci, baby, new get banned.
King DJs present Vigil Spider, the music doctor. I'm quite really best teams. I'm collaboration mix. I'm a VP skills, I love to tell me.
Best of the best DJs.
Kanyaga kana pigo sauna fiki. Kanyaga kana pigo saga kana pigo. Kanyaga kana pigo sauna fiki. Kanyaga kama mbea sura fiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Akulisha kubish kwa ni vepe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu bomba umabia. Kanyaga slay queens vipisho vya bandia. Ukipipa hayeti madaivi na vimbia. Uzushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka maex, kanyaga, mikrosi,
kanyaga, kanyaga,
kanyaga, kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, Kanyaga kana pigo za unafiki. Kanyaga kama mbea sio rafiki. Kanyaga kama fisi anaroya usnichi. Akulisha kubish kwa ni vepe. Kanyaga wase wa shobo kudandia. Kanyaga babu bomba umabia. Kanyaga slapins vipisho vya bandia. Ukivipa hayeti madaivi na vimbia. Usushi, kanyaga, mashemu fake, kanyaga, nuksi, kanyaga, kudada dek, kanyaga, mawifi, kanyaga, paka maex, kanyaga, mikosi,
kanyaga, oya kanyaga,
kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga. Kamo nalichesa sangu.
Kanyaga kanyaga.
Wale wakuda wadaku.
Kanyaga kanyaga.
Yeah, kitaku taku.
Kanyaga kanyaga.
Wanyue isi namba chafu.
Oh yeah. Squeezy what you wanna take money. So me kimu itaku posti.
Kanyaga.
Kunitumia mipicha. Kunitumia mipicha. Kunitumia mipicha. Pigo gani? Eti basi denku posti.
Oh yeah yeah.
Kadisa rusi kuchanga changa. Wakati mwenyewe na majanga. Sina godoro, sina kitanda. Eti nkuchangie kodi kwenda kupanga.
Kama buti la mugambo. Kama buti la mugambo. Wafuruga mipango. Waze wa insta mchambo.
Eti baby ni unge bando. Eti baby ni unge bando.
Uzushi, kanyaga, mashemu fake,
kanyaga,
nuksi,
kanyaga,
kudada dek,
kanyaga,
mawifi,
kanyaga,
paka maex,
kanyaga,
mikosi,
kanyaga, oya kanyaga.
Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga. Kanyaga kanyaga.
Talk is cheap. Usikachi bana kachini. We are please repeat. You are deleted it. Studi boy console are the wickedest. Simanishi posho nikibonga mil.
Nima koma na sufuri.
Mabahasha no no. Nikiona deal.
Mamboga na michu.
Pigo na mwendo. Mapigo.
Na 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 na.
Mapigo.
From the motherland. From the motherland. Kenya. To the streets.
Pigo.
From the motherland. From the motherland. Kenya. To the streets.
Bwana nakwambia talk is cheap. Usikachi bana kachini. We are please repeat. You are deleted it. Studi boy console are the wickedest. Simanishi posho nikibonga mil.
Nima koma na sufuri.
Mabahasha no no. Nikiona deal.
Mamboga na michu.
Pigo na mwendo. Mapigo.
Na na na. Mapigo.
Pigo na mwendo. Mapigo.
Na na na.
Mapigo.
Pigo na mwendo.
Mapigo.
Na na na.
Mapigo, pigo na mwendo, mapigo.
Now listening to the ladies' favorite DJ.
Kama ni baya baya, kamu wapapa hapa kuna kugwaya. Walewe sona haya, surazime wakwaya, wanaona vibaya.
Tukipulizia, njani, akiliti na tutu, matumajani. Tunawaacha kutu, tafarani.
Oh, oh, tukipulizia, njani, akiliti na tutu, matumajani.
Wanapigwa na punguwa. wazi ona, ona.
Pigo na mwendo, mapigo
na na na. Mapigo,
pigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo,
pigo
na mwendo, mapigo
na na na.
DJ.
Oh, na na na. I say no, no. Baby, you be the one. Yani hunaka solo. Sura shepu, no number nane. Kupende ni kupende, adi tufanane. Kama kinyozi na nyembe, ufe tuzikane. Baby, lo, 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 yo.
Haya na mweleo ya maridhiano.
Kijana kata mamodo na anachongo.
Semi huru
yule. Upendwa kwa yari wezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Tusikute za nende musirete nyando.
I need some love now. Some real love now. Yelo ni kuta sita mani. Nipe pombe ni mwage ratu. I need some love now.
Upendo kwa yari wezi fosi moyo. Aso kupenda mupe kisogo. Sikute zane tenu sirete nyondo.
I need some love now. Some real love now. Yelo ni kuta sita mani. Nipe pombe ni mwage ratu. I need some love now.
Umewezesha na kuna venye mafisi unawatesa. Tu ulifanya ni wachane na Melissa, Patricia, Vanessa, hata na Teresa. Ama niko solo sina keja niko lojo. Kizani utalamba ukijai kukiona. Akifika Erianda msokona. Wabebe na kiondo ukiguza kanyondo. Fika kani doto chine waba wachokoko.
Nikikupa silver goro ntape ya kamene. Chumini girimba kwa shea kama meme. Kukaf na uloyo zote nliachanga tene. Jusai na royo fisi ukitai kakembe. Chuna kindovu badai kakate pembe. Chuno nyongo wa kakate kakadere. Napenda kwa ndolo kini vishanga pete. Jusura simbovu kumbao si lazima teme.
I need some love now. Some real love now. Yelo ni kuta sita mani. Nipe pombe ni mwage ratu. I need some love now. Some real love now. Yelo ni kuta sita mani. Nipe pombe ni mwage ratu. Mapenzi safari. Kiri dhia no dondoki.
Yelo ni weza kukosa.
Monica lift up my feelings. I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah.
Wapebe tena.
Acha lozi tupande.
Wapebe tena.
Oh yeah. Oh na 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 na. Ngomi ya robo.
Vicky Bungas.
Monica lift up my feelings. I wanna feel how you feel it. Yeah, yeah, yeah. Hey, acha lozi tupande. One time, tuwashe jigo kwenye kite. Hevelo nani kangamo. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo.
tell them about Vino Lolo. Heavy Lola Niganga. Mimi Kwako Chimkolo. I tell you where you go. You tell them about Vino.
When I say pull up, you know what I mean.
Oh, yeah. Oh, na. Go me out, oh boy. Monica, lift up my feelings. I wanna feel how you feel it. Yeah. Hey, achalozi tupande. One time, tu washi chigo kwenye kite. Kebe nondani kanga mo. Mimi kwako chinkororo. Achaniwe kibogoyo. Ntalamba vino lolo. Kebe nondani kanga mo. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo. Nitalamba vilo lolo. Mtoto sexy mangaro umeoga na wafaranga. Umenipandisha joto, siwezi lala. Unafinya kwa unapiga ngeta. Ngeta. Unafinya kwa unapiga ngeta. Ngeta. Unapiga ngeta. Ngeta. Unafinya kwa unapiga ngeta. Geta. When you roam by a fire bandem, I'm in a fire bandem. It's all about us, not about them. Baby, not about them. Monica, you are me darling. Oh, when I go nipasale. Unaniganga moyo. Oh, yeah. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo. Oh, yeah. Ntalamba vilo lolo. Kavilo naniganga moyo. Oh, yeah. Mimi kwako chinkororo. Acha niwe kibogoyo. Oh, yeah. Ntalamba vilo lolo. Unafinya kwa unapiga ngeta. Ngeta. Unafinya kwa unapiga ngeta. Ngeta. Unapiga ngeta.
Tazama na yo rangi ya Dubai. Apata taka run. Na mwaga wino mina yeti la die. Nisha weka sana lindo. Hadi ulimbo. Wala ana tuyu mrembo. Nesi ataki tonani. For sure baby you my. Iwe usiku iwe mchana. Sipati ata kampani. Usizuke badai.
Blessing in the music right here, right now.
Tuka relaxi garden. Tupate mango passion. Najona pendaga fashion. Zawadi ya jinzi dozen. Ikikona tuna smile ata ukinuna. Mimzima. Ilo jichoka upo imenitafuna. Mazima. Shaweka sana lingo. Hadi ulimbo. Wala ana tuyu mrembo. Misi ata kitona ni. For sure baby you my. Iwe usiku iwe mchana. Sipati ata kampani.
Face when I wake up, when I wake up. Hey, let me heart that feels so lost. Still I gotta find a girl. You're the realest one. So me good I never get one. Are you the best one? Tell you I've been gonna move around. Still you're running me hard. Can't leave your way. Wanna touch your body. Your body. Don't come your way. Just go to me. Make me be.
Even the government agrees. He's a dangerous DJ.
Every morning you put a smile on my face when I wake up, when I wake up. It let me heart that feels so real, still I feel the fire burning. You're the realest one, so me good I never get one. Are you the best one? Tell you I've been gonna move around, still you're running me hard.
Y'all leave your way, wanna touch your body, your body. Don't come your way, just go for me. Make me busy, then I will make we think learn so easy. Lega no chico and I will make me busy, then I will make we think learn so easy. Lega no chico and I will. Many things running on me world. Still you'll be messing on me world. Yeah, they're the inside in me world. Yeah, I ain't done to cut can ya. I wear me try to play. They won't give me number one, yeah. So me could I never disappoint you. Easy, make it easy. Y'all leave your way. Wanna touch your body, your body. Don't come your way. Just go for me. Make me busy. Then I will make we think run so easy. They got it going and I will make me busy. Then I will make we think run so easy. They got it going and I will. To me all the light, come switch on the light. To be call you the light, another light. To me all the light, come switch on the light.
Baby, pole pole, so ti te te, si gente sarapsi, kuku ni pem chele, my nigga te, si gente chabasi. Baby pole pole, sauti tete, usije ntesha nafsi. Kuku nipe mchele, maindinge dere, usije nyacha basi. Paka majogo, kitandani ni mafuzo ya kikomando. Nipe mama nipe nyumba na choo, kera umefua peleke bila chambo. Wanapata tabu, wanajona tuna pendana. Tunawapa tabu, paka maji wanaita mma. Umeniweza nyanga nyanga, nyanga 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 nyanga. Baby yo, tijateleza nyanga nyanga. Mwako nyanga nyanga. Umeniweza nyanga nyanga, nyanga nyanga. Tijateleza nyanga nyanga. Mwako nyanga nyanga.
Sasambu, kimaliza kupika kazi yangu kupakua. Kimaliza kufua kazi yangu kukamua. Ukitaka mua na umenya na kugea unakula.
Uchungu wangu unaujua wewe. Uchungu wako na ujua gamimi mwenye. Pirika pirika za kukuna mwewe. Tuinjo inato alazi situsumbu. Wanapata kafu, wanajona, tunapendana. Tunawapa kafu, maka maji, wanaika mba.
Umeniweza nyanga nyanga, nyanga 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 nyanga.
Baby yo,
tijateleza nyanga nyanga.
Oh,
ni mwako nyanga nyanga.
Baby yo,
umeniweza nyanga nyanga.
No 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 no.
Nyanga nyanga,
ayo,
tijateleza nyanga nyanga.
Ni
mwako nyanga nyanga. Nakupa yote, chukua, chukua, chukua. Yote yako, chukua, chukua, chukua. Peke yako, chukua, chukua. Chukua. Umeniweza nyanga nyanga. Nyanga 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 nyanga.
Baby yo,
tijateleza nyanga nyanga.
Best of the best DJs.
This is on collaboration mix. I'm gonna give you the skills that I'm gonna be at.
kiss, now see my life.
See that smile, see that body, lips don't lie. I'm so fine, oh. Now you on my kiss, now see your life.
Ni hata namba yako, mina mina kupigia.
Acha pupa yako, nipe muda nifikirie.
Shaunga iPhone XS unadai bado. Trip ya Paris unasema bado. Begi la Chanel unadai bado. Unanikomoa mama hadi bando. Unyembie mama utakalo sawa. Nyambie mama usemalo sawa. Cause I'm so in love mama utakalo sawa. Nyambie mama usemalo sawa.
Mito boko, 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 boko. Mwenye wendija kwenye mboko. Boko, boko, boko.
Atina kubimbi, mama, mama, mama.
Chupa kuchupa, tobile kane vinkuba. Sabato fuka yuda, chagala kunyumirwa wansi wenjuba. Lwenzi funye lwenzi ganze, hivyo kutele kambiganye. Nkoze samanyi gange, newe mumpito muyange.
Panada, mena fala na taada. Babala banje pan mebada, mekwasa nebada. Atenga si saga, disa nyu ya meguada. Atenda pull up, ate chompa mochupa. They drink in a glass and the ice is in a Pogezano leta mo size and you know. We can do a chipole kobe kana we know.
Okay, leta chupa kuchupa. Tobile kane vinkuba. Kusaba tofuka yura. Chagala kunyumirwa wansi wenjuba. Lwenzi funye lwenzi yanze. Bibi okutele kambiganye. Yenkoze samanyi gange. Newe mumpito muyaye.
Keep your eyes on the scoreboard. Bali kunga si with the pandi speedboat. Controlling the scene without no remote. I pop champagne, me na fi record.
Hey, amanya bampita bagonza. Na koe vyo kunywa soda. Sika pira na fuka bola. Si jusa soki si jusa dola. Hey, leta chupa kuchupa. Tobile kane vinkuba. Musaba tofuka yuda. Chagala kunyumira wansi
wengi. Ati pipa leka.
Big up to all the girls. We are galo mugwati. Wine on the beat. We are galo mugwati. Acting on the beat. You know how we do it.
She was in love with a rasta. She was in love with a rasta. The girlie fell in love with a rasta. She love it clean and faster.
And she love it with me.
Daga, 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 daga.
Agamba, jaga, 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 jaga,
jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga, jaga.
When you look in my eyes, tell me what you read. Mukwano na majambiri, now tell me what you need. On a touchable, yakumukubisa weed. Indeed, I'm a tiro mubwati.
Uganda has fresh, but Nigeria pato. Tori barongo pato, uswayenzi pato. From Lagos, Kila, Kampala, to Bokoto. I want to see my rust, baby, swining wato. Yeah. I have got our rust to the Rio. Echira la you judge man is any yo, mami yo. I love the way you shake your body yo. And you're the reason I spend my money.
She is in love with a rasta.
Oh move what?
She is in love with a rasta.
Oh move what?
The girl fell in love with a rasta.
Oh move what?
She love it clean and faster.
And she love it yummy.
Daga, 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 daga.
Agamba njaga, 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 njaga lo mubwati.
The way you whining your body, make me want spend all my money. Girl, I'm in love with your body, so make your booty tap on me. Girl, you make the party that they shot shot. Love it and you bubble in your bum shot. Man, I take gunshot. She is in love with a rasta. She is in love with a rasta. The girl fell in love with a rasta. She love it clean and faster. Daga, 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 daga.
Agamba, jaga, 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 jaga.
My girl just walking on the soga, ka bend in a de soga, you want in a de artist way. Everybody breaking a de so she not mind me a de soga, she want in a de modest way.
My girl just in a de place just uno wine and bend your back and my girl just in a de place just uno wine and bend your back and
well. Girl, you know me have a thing for you. Bend your back and me link for you. In any place when I feel rain for you. Go where you want, man, I feel scream for you. So she back it on me right, the girl a put me in a corner. Tough girl feel wine, but them not get the armor. Check where we tear off in a place like Starmer. Girl, me love the way you got drama.
My girl just walk in a desert rock a man in a desert. Cause you whining at the hardest way. Everybody breaking a desert, so she not mind me a desert. Cause she whining at the maddest way.
My girl just in any place just unwind and bend your back and my girl just in any place just unwind and bend your back and girl you know you mad at them style. Them never can touch you a wine. When you wind up in all the place, your body offset. Everybody can come late. My girl just mother it, body on top of it. Uno just pretty face, come on top of it. Love where you wiggle and a jiggle on top of it. Why you know wine, me girl flex, don't jump on
my
it.
My girl just walking at the so rock and then in a the so cause you whining at the hardest way. Everybody breaking at the so she not mind me at the so cause she whining at the maddest way.
My girl just in any place just unwind and bend your back and my girl just in any place.
Una bina mfupa, una vlogata. Malki ya fali pupa, wako ni medata. Kasura changa changa, gozi ya kokobata. Pumbalizia zanga, yani swadapta.
Mama, wangu moyo, utaupeleka puta.
Anita kukosa,
sinura miyamo, my mama sita.
Saka ibu come closer,
katoto bisi kuti kuti.
Ale,
gai, madwiti dwiti, kamejazi ya katikati.
Ale,
gai, yani tiki tiki, kalivyo katamu yani keki keki.
Ale,
gai, madwiti dwiti. Speedy me a missy foggy baby.
Ale,
guy. Tuki jiki jiki.
Hey.
We mama.
Ipepete, ipepe, ipepete.
Ipepete ukinama.
Ipepete, ipepe, ipepete.
We mama.
Unafikisha hadi Zanzibar shamba. Umemvimbisha kichwa nchaji mekitaa namba. Soma picha picha wazi umejipanga. Haupendi ficha ficha mzazi nimesanda. Hanuzi mbuzi kwa gunia. Au ni mie ujuzi umenzidia,
yeah.
We mami fundi unanjulia,
yeah.
How to link wana gundi unanpatia.
Hakika umenifaa. Siwezi pita mie nitaka. Na mkinita baby mimi naja. Siwezi visha mita wakicha.
mimi na we, mficha siri zangu nyeti. Waku nyumba we, hodani wa mapenzi. Ticho nusu mwezu kimuha, sikigulu mtembezi. Utoshi ndani ya menona, kidudu mapenzi kweli. Nani ya nani nyevua,
ama peza kweli.
Wako ndo nimeajua.
Shida waita please let the pombe.
Yalewa. 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 Yalewa.
Nataka tusahau shida waita please let the pombe.
Pombe.
Watembele na wanatuwe haiso kinyonge.
Pombe.
Unjo gas tumekuja na vikombe.
Pombege.
Na kama una kunyo kunyo kweli usionje.
Tupombege.
Ila wengi wakilewa huwa zinashuka chini. Kwangu mimi zinafanya na jamini. Kamwili kadogo na jiona kama Tyson. Ujui kucheza na jikuta Michael Jackson. Vichwa pants bia mbili tayali ya maisha waka. Anawaza guesti kwenye vichaka. Hakuna pombe za bure bwana, kipo anachotaka. We kunywa tu, watakubaka.
Yalewa. Yalewa.
Banana, hatuchagui kiwanda tunachanganya. Weni ngombe, nani ale kudanganya. Kunywa pombe bila kula unapunguza ja. Ona, akilewa anatapika. Anatoa siri za ndani. Kila wimbo anakatika. Anakojoa hadharani. Micho fans, bia mbili tayali ya mesha waka. Anawaza guesti kwenye vichaka. Hakuna pombe za bure bwana, kipo anachotaka. We kunywa tu, watakubaka.
Yalewa. Yalewa.
Kashikiria, mwacha vimbe bichwa. Wallahi kanipatia, anastahili sifa. Chumba kizima chanukia, uturi kajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa. Nanikosha mwili, kwa maji ya madafu.
Yendo kocha, nananifunza kucheza rafu.
Anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la ajabu. Majabu, majabu, majabu.
mahaba yake ajabu majabu majabu penzi lake la ajabu majabu majabu mahaba yake ajabu.
Kifuani unipaka harwa, mikono tende anazichambua, anilamba. Kitandani humwaga maua, mingine hata chembe siku anajua, antoa ushamba. Nanitake nini kwake, nyombe sipewe. Iwe Pemba machake chake, chakwe mwenyewe. Kanipa pombe roho yake, ninywe nilewe. Mambo shega ni mwake mwake, mangaka msewe. Libandike, benzi kama gazeti walisome. Tuadabishe, sangara shombo vipweti tuamome. Nikila nilishe, chapati za alizeti ninone. Tuafungishe, midomo uzi simenti tuashone. Ananikosha mwili kwa maji ya madafu.
Yendo kocha, nananifunza kucheza rafu.
Anijua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ananikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu,
mzila kila
nale. Majabu, majabu,
majabu.
Everybody shadow mado, na na. Everybody shadow mado, everybody shadow mado, na na. Everybody shadow mado,
na 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 na. Shake your head if you feel okay, 'cause I love you victory. I know worries not get to it, I know body not step to it. Wake up every morning, a new day is dawning. Got sunshine is shining. Take a step, you're the best, and you know you're gonna prosper.
Naamka asubuhi, msela sina wori. Devu amepata ngori, so ana feel sorry.
Mpata baraka zake sema hallelujah.
Mpata baraka zake sema hallelujah.
And I'm just cut some songs that sema hallelujah. I'm giving in a life of grace, sema hallelujah.
Everybody shadow mado, na na. Everybody shadow mado, everybody shadow mado, na na. Everybody shadow mado.
Say na 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 na, and na 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 na. Shake your head if you feel okay, 'cause I'll give you victory. I know worries not get to it.
So
me have to stay thankful, 'cause the Lord give me more than a handful. Me I live my life abundantly. Father God, Holy Spirit, them a watch over me.
Lazima niseme asante, Mwenyezi Mungu umekuwa kodi kodi. Umewaeka maadui chini, sunajua Father God umenifanya mshindi. Jibi. Everybody shadow mado, na na. Everybody shadow mado, everybody shadow mado, na na. Everybody shadow mado.
Kuna kesi oh, wewe uwe wangu kuoneshe mapenzi yeah. Hakuna kesi oh, wewe uwe wangu kuoneshe mapenzi oh, yeah.
Wakiniona na wewe wanangu
Darusha King Kong.
Wakiniona na wewe wanangu
Darusha King Kong.
Hata
nikiwa na madeni bila mapeni boni semi uko na mi daily niki axili niki catch feelings niki kosa dili shika namba mbili kushubwa uko nami nyingine kali bila sisi mami bila siwezani zaidi ya kanji na mali na hali uko place flani awatuwezi mina weni ami sitete meki wanipa amani bila wewe sitakafani bila wewe sitakafani ule tumetoka ndio faa ndio faa ndio faa ndio faa kwangu wewe ndo manufaa 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 ule
tumetoka ndio faa ndio faa ndio faa kwangu wewe ndo manufaa
karibu aniponde kimiujiza umefanya nisikonde uko na mimi ya moja donge kamshale na jitua unichonge miziko sote na ziwacha ndo nisonge na ificha wanafiki wasisome kwa makoti ndiyo picha nisichome nisichome maandiko ni lazima mi nisome niko juu bila kutumia pome upendo wa kabila na tabaka zote mambo ya vita ilipigi mulikone ndiyo faa ndiyo faa ndiyo faa ndiyo faa
Ami ya the Black Panther from down a Wakanda. Baby, me take the herb, give me the stamina. So come make me dance to the song, ya. Girl, you're pretty like cocky, ya. Are you a Miss Hattie Hattie, ya? You know I said the girls them we come from. If you know want a girl, use a puller. Girl, me want put a bread in your oven, but it a go nicer with a little jam. Turn around, walk in and hug up your woman, cause you know how much she love jam. This a no bag of motor, straight up action, turn it up like 99 jams. Mr. Right round the world, them a play, this a Wakanda jam, jam, jam. Last year, your last broke a fuck. But this a year, me come back, me miss what? Every girl a lock shop, happy with my back. Now we in a every girl contact, cause we make the dance floor back. We make the girl never wind up and not, baby. When me give your girl, you forgive me back. No play to steal a knock. Girl, me want put a bread in your oven, but it a go nicer with a little jam. Turn around, walk in and hug up your woman, cause you know how much she love jam. This a no bag of motor, straight up action, turn it up like 99 jams. Mr. Right round the world, them a play, this a Wakanda jam, jam, jam. You know the girls, them not see me all long. Them said I want you a go mash up session. They said I want you is a real number one. He make them a wine and a cock off the man. In the dance is man and woman. Procreation is part of God's plan. Like every she go to the Abraham. Hey girl, come give your love to the African. Girl, me want put a bread in your oven, but it a go nicer with a little jam. Turn around, walk in and hug up your woman, cause you know how much she love jam. This a no bag of motor, straight up action, turn it up like 99 jams. Mr. Right round the world, them a play, this a Wakanda jam, jam, jam. He a the Black Panther.
Banana, mina ayo bas tunabakana. Hapo nyuma nasidika manafanana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana. Katangaze basi baby si upandana. Banda, banda si upandana.
Madikola na zinyama nika nikondonyo. Nikidungi nimepaka netacho mamboto. Nikidudu nikinyanya na potaza doko. Zigibundi zikinyana zipeleka soko. Kando atapo machapo mbake towe toto. Pigwa finga na kidole kimeja mangoto. Na yote opa na nokta na piga goto. San big wara loku paka na joto.
Banana, mina ayo bas tunabakana. Hapo nyuma na sidika mna banana. Mana kila day bana unaitangaza. Katangaze basi baby si upandana.
Kaiko fiti basi guza minyo ka imeshika basi wacha finyo movie za leo bana ni manginyo from ya maodi na pia mayo
stop kila lali DJs.
Kaiko fiti basi guza minyo ka imeshika basi basi wacha finyo. Movie za leo bwana ni manginyo. Pomia maodi na pia mayo. Wakilalisha makwela ni wo. Bezi ni vela na game ni wrong. Adi mandugu wakuje na pong. Sio mangeus pia wakuje na thong. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mangeus wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia toi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia maodi wanapenda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama. Sia mayo wanapenda kalongo. Fika baini kupeleke na rada. Ita mangeos muonyeshe nani baba. Kitu ndezi anapenda miti mama. Fika masai ndio uitishe kukumanga. Kanya kweli ni kuonyeshe vifa. Kupia tosheke yo vile nafa. Namba nani achore figa. Na ako truba na sima giza. Leo sijaba ni magiza. Leo za odi ni maisa. Akichekwa moro iza. Nasikichapu ndashika pizza.
Ebu katika ndo tucheze kalongo. Ebu rombo sande tucheze kalongo. Ita makula ndo tucheze kalongo. Ita machula ndo tucheze kalongo.
Iyo story cha baba, cha mama. Cha mgeo sana penda kalongo. Iyo story cha baba, cha mama.
Peleke na ring, mangoka wache fika basi peleke na ring.
Niko ring na bifuacha niwa, zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua, shikilia bana uyo chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Siki nganya, peleke na ring. Mangoka wache fika basi peleke na ring.
Sare jonge uzi bana chaniwa, akidai rungu bana chanijua. Ni mhot kuna vile ntaungua na maziwa jo Mr. Pumua kuna jebe na Mr. Kijua ukondede na Mr. Kijua niko riang na mademo mejibeba afadhali mpige kuni mejiweza kani tulikolo jonsha mkemba lenga sura mitabidi nimemcheka kako jaba niko jaba na majempa na mastingo zile ngori sieta hepa alizichocho round 3 akateseka piga dry dry chisa uliweka zima bulb na ugiza iko better. Home suja pigo hadi ngeta. Niko ring na bifuacha niwa. Zimeshika na bifuacha niwa. Kwa the ring uyo bana chakua. Shikilia bana uyo chakua.
Peleke na ring, peleke na ring. Kiki waka man, peleke na ring. Siki nyanya, peleke na ring. Mangoko wakifika basi, peleke na ring.
Jaza dash wako form wako bie. Leta shash niko ring na ma DF. Ongeza jag sina weng ya ma BM. Amangeo see you ride bila DL. Taka taka jenga kwako chuki zimeshika juja make and cookies nina feel katita on duty see you happen hadi na suti na masle kuna bebo na nduthi na samosa ni zile za puthi unda sana kama na uthi guo fupi ni zile za uthi
nike modo man mi uwanga rieng ni tesonko man venye na zitweng eko yo wamuranga na kamkoba ring kawageda kaman neke sepe ring
mi uwashangwai adi kwa baraza niko bash na mango koka saba zikishika lamba lolo chora saba rombo so adi mwage haga
niko ring na bifuacha niwa zimeshika na bifuacha niwa kwa the ring uyo bana chakua shikilia bana uyo chakua
Banga uja nunua, anga uotema, anga ando, anga ke Anga maono maike we, wata kia na weke Wewe diwa kurutu, yeye diwa vata ready. Kweta order. Sawa. Sawa.
Elia Productions.
Kurut.
Apande.
Kurut.
Nila apande.
Kwani mmenuna?
Apana apande.
Kwani mmenuna?
Apana apande.
Kurut.
Apande.
Kurut.
Nila apande.
Kwani mmenuna?
Apana apande.
Kwani mmenuna?
Apana apande.
Style up,
what?
Style up,
tu que se fuyes,
que bo,
suga,
nyago,
suga,
what?
Suga,
tu que se fuyes,
panda,
nyago,
panda,
what?
Panda,
tu que se fuyes,
okay, simama,
tu que se fuyes,
inua mikono,
tu que se fuyes,
zunguka,
tu que se fuyes,
biga saluti,
tu que se fuyes,
matai, matai, matai,
tu que se fuyes.
Yo, DJ Raf, mini captain wa kambi ya king. Na piga prayer daily, hiyo ndiyo routine.
Yeah.
Orders ninapata kwa commander in chief.
Oh,
Jesus, akini ita na team.
Haturudi nyuma, tuki forward mele. Haturudi nyuma, tuki forward mele. Kurut,
apande.
Kurut,
nila apande.
Kwani mmenuna? Kwani mmenuna?
Apana apande.
Kurut.
Apande.
Kurut.
Nila apande.
Kwani mmenuna?
Apana apande.
Kwani mmenuna?
Apana apande.
Style up.
Nyago.
Style up.
What?
Style up.
Tukisefu yesu.
Kibo.
Suga.
Nyago.
Suga.
What?
Suga.
Tukisefu yesu.
Panda.
Nyago.
Panda.
What?
Panda. Tukisefu yesu.
Nikienda piti piti.
Tukisefu yesu.
Hata kwa drill.
Tukisefu yesu.
Nikienda klasi.
Kusema sante kwa kupata babe. Ungesema unataki ningedata babe. Mila tosa di washikaji ili kufata babe. Nona vunkosha zaidi maji nimetakata babe.
Baby you make me feel like a star. More than the fame, more than the fast cars. Kiwa na wenye na fly sky high. Kama nimepiga na kwefea so high.
So longo longo love ya wungo na kweli. Longo longo high na mchongo love. Moyo wangu shafeli. Bila hongo mbongo lens. Hawa ni mapenzi ya tapeli. Hiva kuna mafungo hata leto shemeja zengeli.
Yo, iki kitu ni real so kitu fake. Unavofanya na feel kudada day. Tunapiga madil pata masenti. Home ni kuchora sabaka na piga deki.
Kuras, kuras. Tunataka kuras, kuras, kuras. Tunataka kuras, kuras, kuras. Tunataka kuras, kuras, kuras. Tunataka kuras.
Yo, ili penza nifanya mbumba. One plus two, see you Larry what you have. When you wakijana wapaga makaa. Bila kwako nilivo data na kupao time car.
Yula kugomba nmizengu furataki. Nikabaki kalongomba funguo ntepata wapi. Aja saa menda saa tu minapeta. Akiwa vibayo gyo kadai so nyweka.
Hey, I know I'm gangster nipende hivo hivo. Sita funga kanga wala dela sina hizo. Tapiga kazi tuwe wote kwenye hustle. Bani in bad mix a pesa kwenye macho.
Na kuita Gino Bov kila mtu anataka kumoe. Na nita hof kila mtu anataka nitoe. Hataki nikoe litibize nusu ya dini. Wambio apigi mswaki ndipo bongo.
Yeah, baba.
Leo nataka ni wajuse. Wenye vimane no mare no wapunguse. Moyo wako ni uturize. Yao tusiachali tuyapuse. Wenye chuki hao wabaki na fitina zao. Tuwachane nao wapambane na hali zao. Wenye chuki zao wabaki na fitina zao. Tuwachane nao wapambane na hali zao.
We mshale
kwa galanga bidongo Nataga ishiya one bad mchidongo Kuhisebe bilungo Nkwa teko Jari na indo Echi tufoli mwana wabali Na yate ni mwana walodi
Let it go
Mobiri ku mobiri Mobiri Ayakala Mobiri ku mobiri Mobiri ku mobiri Mobiri Ayakala Mobiri ku mobiri
Queen plus up, queen plus up, back up Kina waki na wayo ka flop, back up Jala na wame na meme ka kumbo team come To me ya di gala turn already ready to come What a problem, what a black man What a big booty, what a good skin
And your eh, mamacita Papi papi chulo, mamacita
El chito fall, mwana wa bali Na ya teni mwana wa lodi
Let it go
Mobiri po mobiri
Move it,
Joto mwilini Nikubusu wapi Raha tele moyoni Na majuni weke Bafuni sitwende Ngongoni unisubwe Tena unioshe kabisa Chakula nipeni shibe Matunda tuna niweke Mazi wanatende Nipate nguvu kabisa Na unigande na upendo yeah. Upendo Nikikusa usiniseme Nononeze Tuwachape na fimbo
yeah.
Fimbo Ya mapenzi wacheze mbali Penzi letu msini noga
Mama nipe utamu mie
La 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 la
Nipe utamu nijirame
La 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 la
Nipe nuji wana watu utamu mie
La 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 la
Nipe utamu nijirame Solemba Nipe bila ya kusita Wendo wa kweli sinyorita Nipe nitulie Mahaba kwenye sita kwa sita
Na unigande na upendo
yeah.
Upendo Nikikusa usiniseme Nitekano ninongoneze Tuwachape na fimbo
yeah.
Fimbo Ya mapenzi wacheze bali Penzi letu nisini noga
Mama nipe utawo mie
On your Instagram gyrate Sideways, let me see you moving sideways Rock it on the floor, I don't care if you shy way By the way, catch your pay and she nasty See the way she drop it on the floor kwenye party Na kila mtu anataka ampate Mafisi nyuma yake wamengoja tu wakate Cause, akikuina mia hiyo ni yako Mkono kwenye floor, he bashed ya mamago Damn I love the way you turn around And I got married, so I'm the loudest nigga all around So move it like you giving it for charity Yeah, I know you think my move close, I need clarity Taco, let me see your rasa Kwanza ulele hema wa Mombasa Matako Marasa
song, it doesn't know me. Just looking at my kids like a bossy.
Bang, 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 bang. Hey.
Hey, yo, best DJs, of the best DJs. Like
one step, you step out to that turn up in a dish. Body comfortable, I'm physically fit. I'm a brown and sweet, just like the chocolate.
Yo, Wiley.
Them ones sound like me. They done a pussy pretty with the upper body. Shut down in the city with me bad girl pussy. Every man want a piece of me. The back of them a pop and them a bun weak. Man want wine behind me, me off a move kind dusty. I'm looking for a brother who got hella pounds. 079, baby, I'm a hammer, did it shout.
Bossy, bossy.
Useme kuwa na kukera, nipenda fasi nyasi ukapera, pera. Selai, usiseme kuwa na kukera, usiseme kuwa na kuchora, nipenda fasi nyasi ukapera. Sasa baby tingika, tingika, hicho kino chako webu tingiza, tingiza. Ni wewe wani maliza, maliza, kikiko na wewe nina chizika, chizika na. Sasa baby tingika, tingika, hicho kino chako webu tingiza, tingiza. Ni wewe wani maliza, maliza, nikikona wewe nina chizika, chizika na. Sasa baby tingika na 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 na, kilo chako tingiza na 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 na. Baby girl, mina pendo na vo waina, mina pendo na vo zungusha kiuno, mina pendo na vo twak, pendo na vo kunja, pita vunja shingo. Unafanya niji sound my girl, my girl, no ma. Never seen a girl that looks so fly, never seen a girl that walks so nice. You de bless my heart, you de touch my soul now. I wanna be your lover, I wanna be your man. Need you die, my girl. Never seen a girl that looks so nice. Never seen a girl that walks so fly, nah. Sasa baby tingika, tingika. Hicho kino chako hebu tingiza, tingiza. Ni wewe wani maliza, maliza. Nikikuna wewe nina chizika, chizika, nah. Sasa baby tingika, tingika. Hicho kino chako hebu tingiza, tingiza. Ni wewe wani maliza, maliza.
You they make me sit down, they sing this song. Da 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 da. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want, I might go give you more. Jaga jaga. Today you go give me love. Sawa sawa. Hey hey. That's if you walk on my best, that my dude. Wanna pack a one pack a one Anita. Answer. When a boy I just think it's a hey. Wanna pack a one pack a one Anita. Answer. That's if you walk on my best, that my dude.
wana paka wapaka wana nita. Esa konde boy chata kilase wana paka wapaka wana nita.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, amba lulu kujadela, mwanangu gigi simuoni. Aje
Ainama
mama
Ainuka
baby shot them
Ainama.
Onyesha unifufunza
Ainama.
Go down baby
Ainuka,
give it to them baby
Ainama.
Ruksa kutunza so sura so shepu, nini kimona tabani. Hivi sinura sepetu, ama ni mwite jina gani. Baby gaya badikila, mwendo kama katapila, migu ya pombe tequila. She the best in my mind, pamutuba kongo kabila, madongo lunyamila. And she so city vanilla, she the best in my mind.
Oh oh oh,
nobody sexy like my baby. Tena mwepese kyo kwa bedi. Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi Kinondoni, amba lulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni. Aje
Ainama
mama
Ainuka
baby shot them
Ainama.
Hey, onyesha ulivofunzwa
Ainama.
Go down baby
Ainuka,
give it to them baby
Ainama.
Hey, ruksa kutunga.
Oh, you got them, toto nyaukoli, anavimacho mlegezo gololi. Katika game, funga tu gol, atumaliza kimchezo kai gol.
Kirima, kirima, baby kirima. Kisima, kisima, naingia kisima. Nizame mpaka chini, ebo, yeni katoto kachafu kama baka. Nami nakafanya ndafu na kanata.
Salamu zende kwa Wanjara, Doni Masha kitasa kwenye bungeru. Wambie Simba kacharara, anataka msambwanda kwa bukujeru. Aje
Ainama
mama
Ainuka
baby shot them
Ainama.
Hello, it's me again, Mr. Burudani, take away the pen. Pore kwa kuchelewa, sunajua foren, na wapa vidonge kutuliza complain. Kichwa, sijebeba kama pambo, akili, nimetega kwenye chambo. Fulu, charge na fulu bando, ukileta, so unawe kwa kando. Na maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize, sema nae.
Oh,
kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kusuia mfua wacha inyeshe. Sema nao
oh,
what they say
oh,
utawa wabure sijalala, nimeficha tu makucha, huku ndani ndo kwanza kumekucha. Vunja mifupa waulize nani kachi wabuchi. Leo kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
kama ni mnazi katika,
leo
kama ni kishindo tingisha,
leo
kama ni mzuka pandisha,
leo
kama ni maji mwagika,
leo
na kama ni mnazi katika.
Kama poti limechanika, speakers ina kitambo na pata chimbika leo. Yeah yeah, mama sita, take a picture, tunakikisha leo. Leo, 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 leo.
Hey, waweke warete mpira kati, nimeondoka kidogo tuva garanti. Niko online, nataka kuchati. I'm not finished, I'm just getting started. Mazungumzo bada ya habari, cheza mbali, mana hali sio shwari. Nichanganye kama kachumbari, chumbi paka kwenye chai, hiya leo kali. Mebugi step, webu checky checky, if I'm not mistake, umegeuza gazeti. Kitaka kazi ya jeshi, don't forget, hakuna kukupeti peti. Ana maseke ukitete, muulize, ila kama mapepe, tulize, sema nae. Kama ulijua cheche imekuwa kasheshe, wezi kuzuia mvua wacha inyeshe. Sema na
show me your hands, show me your hands, show me your hands, show me your hands. Hebu cheza bolingo, hebu cheza bolingo, ah hey ah bolingo, hebu cheza bolingo, ah hey ah. Piga chobo, piga chobo, piga chobo yo yo yo. Piga chobo, piga chobo, piga chobo yo yo yo. Piga chobo,
big a trouble, yo yo yo. Everybody get you, get you, get down. Hapa ni ku dance, you dance, you no clowns. Wale wa kuchoma picha no fun. Leo kukatika maka just show.
Everybody show me antidote. Everybody show me antidote. Show me antidote. Everybody show me antidote.
Big a trouble, big a trouble, big a trouble, yo yo yo. Big a trouble, big a trouble, big a trouble, yo yo yo.
Show me your hands, show me your hands, oh yeah. Show me your hands, show me your hands. Hebu cheza boli, hebu cheza boli, ah hey, boli. Hebu cheza boli.
Let the mare bless you with body, oh baby, oh. Star boy go bless you with money, oh my girl. Eletumare, bless you with body, oh baby. Oh, Starboy go, bless you with money, oh my girl. Man, I suck up, 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 baby. Suck up, suck up, suck up, suck up, suck up. Oh, yeah, get from lock up. Lock up, lock up, lock up.
Oh, yo, yo, yo.
Oh, yeah, get from baby. Suck up, suck up, suck up.
Oh, when I come through. They know we survive, so they turn up all eyes on me now. So many things we fit to do with your mama.
Magic for that, baby.
Ah, Starboy get you plenty money. Yeah, you know what you gotta do. Baby, she low for me, show me how to do. Sucker, no doubt I'm the one for you. I'm the one for the safety every time you do. Sucker, be body like a rodeo.
Shopping mwenda kuchanja. Sponsor, danga. Kuchune komesha viranga. Basi vimba, tamba. Ulo, waki kuchamba. Oh la la la. Chelsea mangala.
Oh,
Wakanda.
Oh
la la la. Tukale sangara. Mwanza.
Oh la la la.
Nyele chotara. Kinanda.
Oh la la la.
Beto papara. Misamba.
Chungo, chungo.
Chombo kana kwenda na fashion.
Chombo, chombo.
Chombo kana ngozi ya lotion.
Chombo, chombo.
Chombo pechi chumba ni seble.
Chombo, chombo.
Chombo taka peleka ukwe. Macho yako na leo mie. Figo mkali ya nyongo. Pekecha, pekecha. Ulindi ulimbombo. Mini wako ni nganga ni kama mbozi na kimondo. Nogesha, nogesha. Pekere na kamongo. Ah baby baby. Kwanza kumtande. Izo fujo chumbani mbetuka binuka. Wa baby baby.
Oh la la la.
Cheusi mangala. Makanda.
Oh la la la.
Tukale sangara. Mwanza.
Oh la la la.
Nyele chotara. Nanda.
Oh la la la.
Beto papara. Misamba.
Chimbonga chumbo.
Chimbonga chumbo. Chimbonga chumbo.
Chimbonga chumbo. Chimbonga chumbo.
It's the kids, baby.
Mwaga yasho mingu imake moto.
Timu wa vumbe timu.
Kisigino kibebwe na ugoko.
Timu wa vumbe.
Ruka ruka tusia mshe popo.
Timu wa vumbe timu.
Huwa shati ukisikia joto.
Timu wa vumbe timu.
Sato na kisanua.
Vumbi.
Tunawachafua.
Vumbi.
Tunawapa mafua.
Vumbi. Vumbi timu wa vumbi.
Tunakata kunua.
Vumbi.
Wakizingua.
Vumbi.
Tunawapa mafua.
Vumbi. Vumbi timu wa vumbi.
Wanatukimbiza wasafie. Wapa makundi makundi, lakini ya watupatie. Tunawachia vumbi.
Timu wa vumbi timu wa. Timu wa vumbi timu wa. Timu wa vumbi timu wa.
Dis-moi, vous mettez-moi. Dis-moi, vous mettez-moi. Dis-moi, vous mettez-moi. Dis-moi, vous mettez-moi. Dis-moi, vous mettez-moi.
Oh, ma machine à kobo à mpunga.
Dis-moi, vous mettez-moi.
Ah, là, c'est ma méchamane à kimbunga.
Dis-moi, vous mettez-moi.
Ah, ma de la yesh.
Best of the best DJs.
Best
of the best DJs.
Mzuka ukipanda vua shati kama kwanga. Jemua mchanga kama unanicheza. Mzuka ukipanda vua shati kama kwanga. Asaka chile saga
saga saga.
Mbamatia
saga
Yesukulie
gaga
kinaga ubaga. Twende
jemua. Jemua vumbe 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 jemua.
Mwendo kama farasi.
Oh oh oh. Tunawa jemua jemua.
Kase kama risasi.
Oh oh oh. Tunawa jemua jemua.
Tukunduki kibati.
Oh oh oh. Tunawa jemua jemua.
Hawatu kamati.
Oh oh oh. Tunawa jemua jemua.
Asakete mwe.
Jemu jemu.
Yaini chemba.
Jemu jemu.
Fokua fokua.
Jemu jemu.
Chemba chemba.
Jemu
jemu. Vidole chepeo.
Jemu jemu.
Kiuno mpini.
Tunawa jemua jemua. Tunawa jemua. Tunawa jemua
jemua. Asakete mwe.
Jemu jemu.
Yaini chemba.
Jemu jemu.
Fokua fokua.
Jemu jemu.
Chemba chemba.
Jemu
jemu. Vidole chepeo.
Jemu jemu.
Kiuno mpini.
Jemu jemu.
Fanya kama goleo.
Jemu jemu.
Ifukue kwa chini.
Jemu jemu.
Asakete. This is Vince Vigge, Spider the Music Doctor. I'm Kwa Iwili Best Chims on collaboration mix. I'm a VP skiza la futanambia.